mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumenatswe mu iganiro vyino munsi hano muri studio y'indwi muri kumena Joy Diane na hazwengiye kwemesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turararamutsa tubahikaze twi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram, YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kumuso wa munga makungazo himbaza umuso wa hariwe umufasoni, chivugo chuno mwaka gihamagari ya wafasoni kurugwani rurenga nzira bwabo kibumvisha ko ukungana changu uringanire ari ngombwa muri bino bihe. Mu Gifaransa kigira giti je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. Ikibazo cyo kungana hagati y'abagabo n'abagore rero nubwo bakomeje kuvuga yuko bungana gikomeje kutavuga ko rumwe hari umucumwe usanga vyukuri ari ngombwa ko uko kungana kuhaba kugira ngo iterambere rirama riboneke. Uyundi muce ukemeza ko uko kungana kuza gusubiza inyuma umuco nyafrika. Izi uko kungana vyifashe gute mu karere k'ibiyaga bigari? Haraho ukungana hagati y'umugabo n'umugore biza bigongana n'umuco nyafrika? Nivyo tugiye guca iganino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Twatumiriyemo umufasoni Jerry Mugwiza. Madame Jerry ni umumenyesha makuru mu Rwanda akaba n'impirimbanyi eharanira uburinganire ariko kungana hagati y'abafasoni n'abashinga ntahe, activiste feministe ariko agashigikira ko umuco nyafrika utohara. Madame Jerry, ikaze ku ijwi rya Amerika, mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Namwe murakoze cyane.
Akabazo ka mbere, hari ijambo rikunze kugaruka mu bantu baharanira ukungana kwa faso n'abashinga ntahe ari ryo feminisme cyangwa feministe. Uwo gisigura mu Kinyarwanda cumvikana yo gisigura gute?
Murakoze cyane. Ntabwo ndi umuhanga mu ndimi ariko ntekereza ko feminisme ni uburyo bwo guha umugore, kuko hazamo ijambo feminine byerekeza ku mugore, ni uburyo bwo guha ijambo umugore mu bimukorerwa, ijambo mu byo nawe akora, mu guhabwa uburenganzira mbese mu bijyanye no kuba nawe afite uburenganzira, cyane cyane ko itegeko nshinga ry'igihugu cyacu ndetse n'amabwiriza ngira ngo ya UN avuga ko abantu bavuka bangana. Ni ukuvuga rero ko feminisme navuga ko ni uburyo cyangwa se ni system yo gufasha abagore kutumva ko bari inyuma y'abagabo cyangwa se nanone kutumva ko bari hasi y'abagabo.
Hanyuma rero itandukaniro rihari ku baharanira uko kungana muri rusangi n'abaguharanira bishimikije umuco nyafrika uri muri uwo murwi niya?
Nta tandukaniro rinini rihari, ahubwo byose biterwa n'ukuntu buri muntu yabyumvise. Feminisme iyo uyumvise nk'iturutse Burayi cyangwa se muri ibyo bihugu nyine byateye imbere, ibyo bihugu byadutanze gutera imbere muri civilisation, wumva ari nk'ibintu bije gufata umugore bikamushyira ku ntebe ariko bibanje kuyiteraho umugabo. Ariko wasubira mu muco nyarwanda wacu, kuko ngo ndavugira Abanyarwanda ntabwo ndi buvugira Abanyafurika yose, kuko sinagize amahirwe yo kuzenguruka ibihugu byabo byose ngo ngende menye uko bimeze, wagaruka mu Rwanda ugasanga feminisme ahubwo twe turayivukana. abanyarwanda naba feminist kuva kera kuko nabantu bashyigikiye kuva kera yuko umugore adakandamizwa ahangaha ntabwo ndimo kuvuga urwanda rwa nyuma y'ubukoloni ndavuga mu rwanda rwa mbere y'ubukoloni ibi bimenye ibikwereka cyangwa se ibisobanura neza ni kuba nta mwami w'imaga ingoma adafite nyina iruhande rwe nk'umugabekazi akaba ari mu by'ukuri yarabaga ari umwami hakaba n'umwamikazi bivuze ngo mu bwami cyangwa se mu buyobozi bwo hejuru habaga hari umugabo nk'umwami ariko hakaba hari n'umujyanama navuga w'ibanze akaba ari nyina ikindi ni uko abakobwa cyangwa se umuntu umwe yabita abari bakitwa nyina abari ubu ni abakobwa nyine bitwaga nyampinga nyampinga n'imigani myinshi nubwo nyuma haje kujyaho indi migani myinshi ivuga ngo urugo ruvuze umugore ariko ubundi mbere baravugaga bati ukurusha umugore akurusha urugo bivuze ngo umuntu wese yabaga yiyubaha yuko hariho umugore ikindi ni ibintu byinshi wa mentioning aho ngaho ku kijyanye no kuba abanyarwanda barabafeminist kuva kera kuko nta muntu nk'urugero nko mu rugo ntabwo umugabo yashaka gufata ibikoresho urabona ko batiraga gatira igikoresho cyo gukoresha tuvuge nk'umuvure tuvuge isekuru tuvuge indyankwi ntabwo washoboraga kuyitira umugabo ngo ayiterure ayihereze umuntu waje kuyitira kandi afite uwabibitsa yaravugaga ati genda mu rugo ubaze ababibika iyo umugore yabaga atabyemeye ntabwo icyo gikoresho cyavaga mu rugo bivuze ngo umugore yarubahwaga rero ku buryo ntabwo twavuga ko hari itandukaniro rinini hagati ya feminism nyafurika na feminism iva hanze
hanyuma uravuze ati rero uko guha ikibanza umugore ayo mateka yiwe n'ibintu wumva byari mu muco nyarwanda kuva kera ariko none ko hariho abakomeje kuvuga bati ubwo buringanire buhabi hagati y'abapfasoni n'abagabo burahari gajeri umuntu yokwemeza ko buhari ijana ku ijana
ubu ngubu ntabwo burahari kandi burahari kurenza uko bwakagombye kuba bunahari kuko hari ingero nyinshi hari ukuba dufite inteko nyarwanda inteko nshingamategeko y'u Rwanda ndumva ariyo ya mbere ku isi mu kugira abagore benshi mu nteko ishingamategeko dufite abagore benshi mu nzego zifata ibyemezo dufite abagore mu mirimo itandukanye yinjiza amafaranga mu rugo dufite abagore nanjye ubwanjye ndi umugore winjira mu itangazamakuru nkahabwa amahugurwa nubwo wenda atari cyo kintu nabashije kwiga ntagize amahirwe yo kwiga itangazamakuru ariko icyitwa RMC na MHC n'ijya high council n'inteko nyarwanda y'itangazamakuru nagize amahirwe yo guhabwa amahugurwa anshyira ku rwego rw'umunyamakuru ushobora gutara inkuru nkayigeza kuri rubanda nta kibazo bivuze ngo abagore barahari bateye imbere abagore uburinganire burahari mu Rwanda kandi ndetse cyane
aho rero tuvuze inama nshingamateka tukavuga Jeri mu itangazamakuru hama wa mugore nawe wa ruguru niho mucaro wewe nuko nyene nawe ubwo buringanire arabufise n'umugabo wiwe ahabaye
yego haracyarimo urugendo runavuga ko rutari rutoye cyane bitewe n'imyumvire kuko hari abagabo batahise bumva ko bagiye gusangira ibyiza byo mu rugo ibyiza se by'igihugu wenda sinamenya muri politiki kuko bimeze cyane ko ntabwo nyirimo cyane ariko ibyiza by'umuryango hahandi bahingaga imyaka yakwera umugabo bamaze gusarura bava ku isoko umugabo akaba ariwe ugiye uburenganzira kuri ya mafaranga akaba yayakoze icyo ashaka akayagabiramo uwo ashaka akayanywera wenda ibyo ngibyo usanga hari abagabo bamwe na bamwe batabyumvise neza cyangwa se urabizi no mu kinyarwanda bavuga ngo umwana baramubwiye ngo kubita uwo wanga akubita uwo basangira uwo mugabo rero utarabashije kubyumva niho hakiri utubazo ariko ni ukuvuga ngo niyo habayeho guhohoterwa ku mugore mu Rwanda dufite kitwa Isange One Stop Center, dufite inzego z'ibanze, abashinzwe umutekano, dufite Daso, dufite none ubu ngubu ubuyobozi bwo mu Rwanda rubwegerezwa abaturage kugeza no mu isibo. Isibo ni ingo 20 ni munsi y'umudugudu, ubundi umudugudu ngira ngo ni ingo 50. Umugore ntabwo ashobora guhohoterwa uko wiboneye kose, ariko rero n'undi nawe niko bimeze. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda hari kwa kuvuga ngo umuntu ikijyanye n'uburinganire mbonange gihari ku bwanjye nkurikije nyine ndambona. Gusa ntihaburamo duke duke nk'uko nababwiye. Ndibuka rimwe twajyanye na RMC, oya ni MHC, nkunda kubyitiranya, ni Media High Council, ubwo twari turi mu mahugurwa ku gutara inkuru no kurwanya ibijyanye na media the hen, uvuga inkuru inkuru zishyigikira urwango n'ibindi. Twahuguye ubundi ibintu byinshi, hari naho twageze tugomba guhugurwa mu bijyanye no kwimakaza uburinganire mu miryango. Ndabyibuka twageze ahantu bita Ikarongi, dusanga abagabo ku gasenta hari amasaha nk'aya ngaya hagati ya saa 10 na saa 11. Abagabo bati abagabo rero batuzengereje rwose, ubu turimo turahukana batwishe barabaduteje. Noneho n'ejo bundi mwabyumvise mu nce za Bugesera ngo abagabo barahukana, ngo bamwe bakaniyahura ahandi naho, mbese urumva ni ibintu bigiye bihari. Ariko iyo njyewe nsesenguye neza nsanga ari wa makuru nabyo bibaho, ariko usanga hari aho kumva neza ko umugore nawe yahabwa ijambo, kumva ko yakwakirwa mu muryango nk'umuntu nawe wayobora, kumva ko hari ibyo yashyiramo amaboko akabiyobora, cyangwa se akavuga ati oya njye ndabona byagenda gutya. Hari abo byagoye kandi ibyo ngibyo nabyo byitayeho, cyangwa se natwe abanyamakuru dukomeza kugenda tubyitaho kugira ngo tugende twigisha ko itangazamakuru rigira intego eshatu: kwigisha, gufasha abantu kwidagadura, hanyuma no kubaha amakuru nyine.
Yego, hanyuma ajeri ikiganiro rero ntitucisangiza twenyine, dusaba atari bake batwandikiye badusaba ko twobahuza kugira ngo babaze utubazo dutandukanye. Turahera kuri Toma. Toma, ikaze. Uherereye he?
I Bujumbura.
Akabazo kawe
je muri make novuga ko umukenyezi cyangwa umushinga ntahe bategerezwa kuba kugira amahangane mugabo. Ariko rero hariho icyo novuga yuko badakwiye kungana 50 ku 50, bakwiye nk'umutambukanyi ashyizwe imbere mu nzego kanaka, ugacura umugabo wacu akeza kumusuzugura, urumva ibyo bigarukana muri sosiyete ingorane, ugacura umenga umugore ntaratera imbere ku buryo yomenya ati jyewe hari ibyo ngezwe mu rugo ntegeka kubandanya, kandi n'umugabo ntegeka kubandanya ndamwubaha nk'umugabo. Ibyo umugabo agaca mubera intambamyi afatiye ku uwo mu kibano byashikiye, ugahura umugabo asigaye asuzugurwa, asigaye afatwa nabi, hafi no gukubitwa kubitwe, kandi yatezwa kubahwa mu rugo.
Hama wewe ugashigikira ko uvuga ngo ntibe 50 kuri 50, ushigikira ko vyoba kuri kangahe kuri kangahe?
Je nibaza ko abagore bo banki bice 40% ama abagabo 60% ama mu bintu by'iterambere nabyo je novuga ko ubwa mbere bwo leta yitegezwa gushyiraho programa yerekana ngene abagore batezwa kwifata. Uri umugore n'umugabo wapfuye akantu ugacubura baricanye no kwicana, ibyo byose rero bitaravaho ngo babone yuko batezwa kubahana mu miryango n'iterambere ryo kuvuga ngo bazogeraho bangana. Ibice 50 ku 50 ni ryo ukunda mu gihe
urakoze
bapfa n'akantu gato gakacya bagomba no kwicana.
Urakoze Toma, Ibujumbura mu Burundi, gira umunsi mwiza.
Ego namwe.
Ego Jerry, wumvise ivyumviro vya Toma ngo iyo baronse mu mabanga abagore barasuzugura abagabo babo ugasanga biko biratera ingorane mu miryango, niko vyifashe kwa
turi. Reka mushimire, ariko ntabwo nemeranya nawe yuko gusuzugura bishobora guturuka ko umugore yabonye umwanya mu nzego, wenda agasigara asuzugura umugabo. Ahubwo reka mvuge ko buri muntu agira uburere n'ukuntu yarezwe. Buri muntu agira uburere, ni ukuvuga ngo umugore yasuzugura nk'uko n'umugabo yasuzugura, ubwo ni uko nk'uko aba yararezwe nyine. Buriya atari no muri ziriya nzego nabwo yasuzugura. Barahari benshi uzasanga ari no mu rugo nta n'ikintu akora, ariko n'ubundi umugabo ugasanga aravuga ati njewe ndasuzugurika hano muri uru rugo. Ntabwo rero twahita twanzura yuko byanze bikunze uyu mugore asuzugura kubera ko yagiye muri kiriya kibanza nk'uko umuvandimwe yakise, ahubwo ubwo uko gusuzugura abagusanganywe, ahubwo gusa haba habayeho wenda iyo mbarutso y'iterambere wenda yagezeho akumva agomba gusuzugura mugenzi we. Ariko uko nabivuga nuko burya n'umugabo nawe yasuzugura, bivuze rero ngo icyaha n'ikibaho cyangwa se ikosa, reka ne kubyita icyaha, ikosa n'iribaho rijye riba gatozi ribarwe ku warikoze. Ariko twe guhita twanzura ko abagore bose bagiye mu nzego zifata ibyemezo cyangwa se babonye imyanya y'ubuyobozi basuzugura abagabo babo. Turabazi benshi bari mu myanya y'ubuyobozi bubaha abagabo babo, kandi n'ubundi wenda ni nacyo nagira ngo nanakomerezeho, buriya Abanyarwandakazi bamye ari ba mutima w'urugo akubaha umugabo we uko byagenda kose. Hari n'abagabo barusha ibigango akaba nakurusha rwose igihagararo, uri umugabo nyine akaba arusha umugabo w'igihagararo akaba namurusha imbaraga ariko akamwubaha kuko ari umugabo.
Mbega none Gajeri, aho nta woca yumvira ngo harabamwo ukwivuguruza mu gihe atarashobora kuvugishwa gukoreshwa imvugo yo kubahana, hakavuga ngo umugore yubaha umugabo, umugabo uko kubahana ukakumva gake mu majambo y'abantu, ntawe haba avuga ati bwa bundi n'ivyo umugore ntarashobora gushika ku rwego rumwe nk'umugabo.
Nibyo urakoze, ntabwo akenshi na kenshi usanga ururimi runyerera tukumvisha umugore ko ari we ugomba kubaha umugabo, ariko reka nemere yuko iki ngiki ari imbuto y'imyemerere, kubera ko uko byagenda kose turi Abanyarwanda, turi Abanyafurika, ariko nta nubwo twakwirengagiza ko impact y'idini ikomeza ikazamo, aho idini ritubwira yuko umugore agomba kubaha umugabo, umugabo nawe agakunda umugore.
Ndagufitiye n'ubutumwa
kubabasha gukurikiza iyo nama neza, usanga nabo bubaka urugo rwabo, kubera ko nta handi nyine usanga iyo umugabo yakunze umugore birikora, umugore utari igipfamutima, umugore utari icyohe, utari wa wundi w'umupfapfa nk'uko Bibiliya ibivuga nyine, yubaka urugo rwe iyo umugabo yamukunze nawe birangira mwubashye, donc bikikora bikaba nka nko gucana nko gukanda ku gikuta icyara bikaka.
Ndagufitiye ubutumwa
ariko none ahantu biza kuziramo ingorane ni kwa kubwira umugore kubaha umugabo no guceceka no guca bugufi no kutavuga no kutabwira no kuta donc uburenganzira bwe ntabashe kubuharanira kubera ko yabwiye ko yanduye. Ubundi ibintu byose byatangiye ibibazo byose by'umugore w'umunyafurika, umugore w'umunyarwandakazi, wenda reka ne kuvuga cyane umunyafurika, njya nirinda kubijyamo cyane by'abanyafurika kuko bari kure, ntago mpagera hose, cyakora wenda internet iradufasha ukagenda umenya buri muco ukawufataho akantu ukagenda umenya notion kuri buri muco, ariko umugore w'umunyarwandakazi yatangiye guhungabana cyane aho higishirijwe inyigisho yuko icyaha cyazanwe mu isi n'umugore.
Reka tureke ntituje cyane mu byo by'Imana, mugabo ndagufitiye ubutumwa bw'uwitwa Tarsise Miwiti Minani yatwandikiye kuri Facebook agaruka kuri ivyo by'Imana. Imbere yo kugusomera buno butumwa, reka tubanze twakire Théogène ku murongo wa telefone. Théogène ikaze.
Murakoze cyane.
Uherereye
muri Kigali.
Akabazo kawe kwa Jeri canke intererano.
Ikibazo ikintu kijyanye na jenda rimwe na rimwe usanga hari abantu babifata nk'urwitwazo, ariko bagafata nk'urwitwazo, ariko bagasa nk'aho nyine bagasuzugura, bagafata bakabishyiramo agasuzugura. Icyo nabaza, hari aho usanga hamwe abagabo bose nabo ariko ibindi bivuze cyane, ariko ku bagore bikavuga cyane. Ese icyo kibazo cyo ku bagabo bateganya iki mu gihe umugabo ahohoteye kandi usanga bitavugwa cyane, ariko kandi biriho birazwi cyane?
Urakoze Théogène, Kigali mu Rwanda. Jeri, wumvise ngo abagore iyo bahohotewe biravuga mbwa abagabo baza guhohoterwa bikaba nk'ibanga?
Oya, ntabwo ariko mbyemera. Mpora kuri radio, mfite ikiganiro ntanga kuri radio Magic FM. Magic FM buri munsi ni joro kuva saa yine kugera saa sita.
Yego.
Usanga 90% by'abampamagara ari abagabo. Abagore bampamagara niyo numvise ijwi ry'umugore ntitanumva cyesuru meza kuko umugore umpamagaye byonyine numva namukona nashyiraho n'agashimwe ku mugore uhamagaye.
Natwe turababura sinzi baroye.
Kubera ko abagore gutanga ibitekerezo usanga biri hasi. Ntabwo rero wansobanurira ukuntu abo bantu bazi gutanga ibitekerezo 90% kuri radio birangira bahohotewe akaba ari nabo baceceka. Ntabwo bibaho ibyo ngibyo, ahubwo buriya abantu bamwe nanubwo amategeko baba yazi cyangwa se ubwo ngubwo nibo bihitiramo kwicecekera kubera rya pfunwe ryo gutinya ngo nibumva ko umugore yamuhohoteye biravugwa he, agahitamo kujya kwiyahuza inzoga. Ariko ubundi amategeko y'u Rwanda ndetse ari police, ari ribu, ari izo nzego zose z'umutekano izifata ibyemezo zikurikirana ibyaha izishinzwe kubikumira noneho bitaraba zita kuri buri muntu nago zivangura igitsina. Ntabwo rero yavuga ngo hari abo bahohoterwa bikavugwa ngo hakaba n'abahohoterwa ntibivugwe, ahubwo abahohoterwa nyirizina nibo bahitamo kwicecekera nyamara ahubwo ijambo bakarizamura mu bindi bintu noneho bikarangira bikuyobeye. Ariko umugore uhohoterwa ararengerwa nk'uko n'umugabo uhohotewe nawe arenganura.
Aho rero haca haza akabazo kagaruka kuri kwa kungana, kuri kwa kumva k'umugore ari we yarabwirijwe kuja hasi y'umugabo ngira ngo abagabo akavuga ati jewe nkaramuka mvuze k'umugore yamuhohoteye nzoba maramaye gusumba.
Maramara ubwo ni ukumwara.
Ni ukumwara, eh.
Kumwara tugira isoni. Ariko ubwo niwe ubyibwira gutyo. Ariko ntabwo ariko byakagombye kugenda, ahubwo ubwo nyine ni rya jambo rya nyakubahwa First Lady twongera tugagarukaho byo kuvuga ngo inama z'umuryango, inama zivuga ibijyanye n'iterambere ry'abagore, inama zivuga ibibazo by'umuryango n'abagabo bazibonekemo. Noneho ya makuru bayabone, kuko ayo makuru nibamara kuyabona ntabwo azongera guhohoterwa ngo aceceke. Ahubwo abenshi ntabwo navuga ngo ni bose, abenshi usanga birangariye muri betting, bigiriye mu tubari, wagera ahantu habereye impanuka ugasanga n'abagabo benshi bashungereye, mbese ugasanga abagabo bari mu bintu bituma batabona amakuru uko bikwiriye, noneho banagira n'ikibazo ntibamenye aho bagomba kubariza. Nyamara ariko ubwo nyine ni ahacu nk'itangazamakuru n'abandi batandukanye babifite mu nshingano kubwira abagabo ko umugabo uhohotewe cyangwa se umugabo ugize ikibazo icyo ari cyo cyose arengerwa nk'uko n'umugore arengerwa.
Ngira ngo nimba hari uwahohotewe ariko aratwumviriza ashobora kutubipa kuri guteranya 1 2 4 1 9 9 1 9 3 gutyo tukumva uko byifashe. Turase Bonaventure. Bonaventure ikaze. Bonaventure yagiye. Rero Jerika ka bwa butuma nari nakubwiye bwitwa Tarsise Miwiti Minani yatwandikiye kuri Facebook avuga ngo umugabo niwe yatanguye kuremwa hama umugore akugwa n'umugabo, ni kuvuga ko umugore n'umugabo barinze bangana azaba ari gupinga umugambi w'Imana. Gusa jewe ico nshigikira ni ugufata umugore ukamuha agaciro bikaboneka ko ari umuntu umufasha atari umukozi ukamukunda, hama nawe akibuka kubaha no gusonera umugabo akamwitaho akamwitwararika bakama bose bibuka urukundo rwo muri fiancée kuko urukundo rwo mu rugo ngo ari igikorwa cya bose. Aka kantu rero kakunze kugaruka ko na benshi yavuze ngo umugore niwe yatanguye kuremwa gutyo bikumvikana ko sinzi ico wobwira Tarsise Miwiti.
Ntabwo murakoze cyane, ntabwo ari Tarsise mbwira gusa, ndabwira n'abandi bose bagendera ku byanditswe bakabifata nk'ukuri nka yegayezo, noneho bakumva uko kuri kubera ko kwanditswe ariko kuri, hanyuma wenda ibindi byaba biri ibitekerezo bitanditswe bikaba bifatwa nk'aho nta kuri kubirimo, cyangwa se wenda bikaba byanditse mu bitabo bitamamaye nk'uko ibitabo byamamaje ko umugabo ari we waremwe mbere byo byamamaye. nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko ubutumwa bwemeza ko umugabo ari we waremye mbere mu by'ukuri ni ibitekerezo kuko wabyanditse ntabwo yari ahari ubwo bavuga ko ngo byahumekewe ariko mu guhumeka ntabwo twari duhari nyine twese bityo rero ntabwo ari ukuri kuzuye umuntu yagenderaho wahita avuga ati umugabo niwe waremwe mbere noneho tuje no mu bisanzwe mu byo tubona nkunda kubivuga abantu bagahita banyita umuhakanyi ariko nkunda kubona ko abagabo n'abagore cyangwa se abatuye isi bavuka binyuze ku mugore ntabwo ndongera kubona umugabo usinzirirwa ngo akurwemo urubavu abyare umwa havemo umuntu cyangwa se havemo umugore mugenzi we bivuze ngo imyezerere imyemerere nitushaka yuko habaho ubu buringanire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo tukabizanamo imyemerere niho hahandi nyine navuze yuko ahanini umugore yatangiye guhangayika haje icyo kintu cyo kuvuga ngo umugore yazanye icyamwe urabona ko iyo umaze kuvuga ngo umugabo yaremwe mbere noneho rero ndareka mbyoroshye gutya niba umugabo yararemwe mbere kera tugikina turi abana twajyaga tugira ibyo bita umwitangirizwa umuntu ugaragara nk'aho ari umunyembaraga twabaga tugiye nko gukina kwirukanka gusiganwa ugaragara nk'aho ari we munyembaraga akaba aretse gatoya akabanza kwiruka abanyantege nke ubwo arashyigikira wenda yuko umugabo ari we waremwe mbere niba umugabo ari we waremwe mbere natanga umwitangirizwa ku mugore we waremwe nyuma kubera ko umugore ari umunyantege nke yewe na bibiliya asomamo ibyo by'uko umugabo yaremwe mbere yivugira ko umugore ari urwabya rworoshye ubwo rero niba umugore ari urwabya rworoshye tumufashe tumuzamure ajye kuri level imwe n'uwo waremwe mbere usibye ko njye atari ko mbyemera
yego uragize neza kongera ko usibye ko ariko byemera kuko hari abandi babifata gutyo onye turetse na John ku yundi murongo wa telefone John ikaze ikaze John
yego
uherereye
uherereye muri Rumonge
mu Burundi
yego nkaba ari umunyeshuri wo kuri Universite y'i Burundi interuro yanjye fise ego kungana kw'ibitsina generali hagati y'umugabo n'umugore ibyo nka bino bihugu biri mu nzira y'amajyambere sinavuga ko bishoboka cyane kuko nk'akarorero usanga nk'umugabo ari we muntu akunda kujya gupagasa ari we akunda kujya aronka akazi akora ugasanga umufasha wiwe aguma muhira
aho ni uri kufatira ku byo ubona mu Rumonge
mfatiye ku byo mbona mu Rumonge kuko si naho mba mu Rumonge si ho mvuka ndamaze kuba mu ntara nyinshi zitandukanye maze gufatira rero ko umugabo ari waje akunda kujya gusanga ari wari ari karonka ibyira agiye gukora umugore nawe adakora uko kungana rero usanga haguma harimwo bwa busumbasumbane ne tufatire nabyo ku bihugu byateye imbere kuko usanga umengo abantu bose bwuzuzanye burahaba ugasanga umugore araje gukora umugabo akaje gukora usanga ubwo kungana kwitsema byo bihari birashoboka ne mugabo muri afurika ushika uno munsi ko byenotera konkirizo kungana kwitsina ntibishoboka ati gute no mu ntwaro bajya nyine bitwa ko abagariye igihugu barabishyiramo kuko turiko turashobora kuraba nk'amajyamba agendandwa ku mbuga zitandukanye ugasanganditswe nanaka ucumenga reka arashyigikira neza yuko umugore n'umugabo atabubatse abanganiye uno munsi
urakoze ngira ngo jeri yumvise ahuganisha ubwira umunsi mwiza ngaha mu Rumonge John
sawa sawa namubwira umunsi mwiza
yego jeri hari icyo ufise uvuga ku biteye ku byiyumviro bya John
arakoze cyane John ariko n'akantu gatoya wenda si n'ubwa mbere akumvise cyangwa se wenda n'ubwa mbere akumvise bitewe n'igihugu arimo ariko hano mu Rwanda iyo ntambara twarayirwanye yo kumvisha abagabo ko n'ubwo yahagurutse akajya guhiga akajya gushakisha ibitunga urugo umugore ntabwo yasigaye yicaye umugore yugiye no kureba usanga arateka aravoma arahinga arazana arakora ya mirimo yose mu rugo ituma abo mu rugo babasha kurubamo ntabwo ntekereza ko nubwo umugabo ajya guhiga ajya guta amafaranga cyangwa se ajya gucishuro ikatubyite gutyo nubwo umugabo ajya gukorera amafaranga hanze akayazana kwinjira mu rugo rutarimo umugore ntabwo nzi rutarimo umugore wanakoze akazi wareze abana wagize gute ntabwo byoroshye usanga ni ukuvuga ngo bibaye byiza kugira ngo abantu bumve ko baringaniye kuringanira impamvu wenda avuga ati ntabwo bikunda nuko aha agaciro ka kazi bitewe nuko avuga ati ku kwezi impembwa ya ariko akambura agaciro wa muntu utwita akabyara ese uramutse ufashe imirimo umugore akora mu rugo yose ukayikusanya ngo ndumva wenda avuga wa mugore ukora kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nta kintu yakoze kiri bwinjize amafaranga yakoze imirimo yo mu rugo gusa amafaranga yahemba umukozi amafaranga yahemba umusigarira ku rugo amafaranga yahemba umufata neza mu buriri kuko nabyo arabibona ntabwo ajya kubigura hanze kuri ba bandi bicuruza amafaranga yahemba icyuma cya invitro kizakumutwikira umwana yayakura hehe ndumva bibaye byiza ahubwo ari nk'ibishoboka nk'aho bikunda nyine aba bagabo bajya gukorera amafaranga bajye bubaha abagore basize mu rugo kuko ni nabyo bituma aba bana barerwa neza inzego z'ubuzima zitubwira ko umwana akeneye iminsi igihumbi ntabwo ntekereza ko iyi minsi igihumbi yo konsa umwana izashoboka igihe umugabo arimo kugenda ubundi akenshi na kenshi usanga ibibazo by'abagabo bumva ko bagomba kujya hejuru ngo ni uko bazanye amafaranga ni nabyo bigenda bituma habaho n'ayo mahohoterwa kubera ko umugabo ahita yumva ko bazana amafaranga bimugira igitangaza cyangwa se bigatuma yumva ari hejuru ya wa mugore nyamara siko bimeze ahubwo buriya iyo tugarutse muri filozofi africaine dusanga umugore ni umuntu w'ikirenga umugore ni umuntu uhereza intangiri mikorosikopike akaguhereza umwana ugaragara ufatika kuza rero ukavuga uti kuko nakoreye amafaranga umugore agasigara mu rugo atakoze uti ubwo ngubwo ntabwo byatuma turinganira uba wibeshya ahubwo buriya abagore bari hejuru cyane
ubwo rero n'abo batatonda mu biro bihora bishika bakibaza ko atashobora kuratera mu muryango urumva yuko ari akazi kanini baba bariko barakora turetse Lambert ku yundi murongo wa telefone Lambert ikaze Lambert uratwumva Lambert uri kuratwumva Lambert turumva agatelefone kiwe katariko karumvikana jiri utubabare gatonya wumvirize kano karirimbo ndashaka akabazo ndakubaza ko kuri karirimbo tusa muhinga bw'izuma ngo badushiremo gatonya
yego
Jerry turacyari kumwe kuri telefone
yego turacyari kumwe rwose
urumva muri kano karirimbo ko gatangura kavuga urumva nkuba ariko aravuga ngo amariya y'umukenyezi atemba aja munda ngo umukenyezi akenyera kuri byinshi umukenyezi ntatwarira hejuru baranavuga ngo uriya ngo ijambo umukenyezi mu rurimi rw'ikirundi impamvu bararitoye baravuga ngo ingorane n'imbu zifise zikenyerereko hanyuma wihoreye iyo migani yose sinzi mu Rwanda sinashoboye kumenya myinshi havugwa ariko turasanga ibitari bikenye iyo migani yagira avugwa ikivugwa yoyo ntiza icinyiza umukenyezi mu buryo bwaba buboneka canke bwaba butaboneka
ni migani rahari nta nubuga ni migani gusa hari ni mvugo z'inshobera mahanga izo bavuga ngo niko zubakwa umugore bagomba kwihanganira nyine bimubaho byose hanyuma ngo umugore agomba kuba ari umuntu ubika ibanga ngo ntamenye ibanga ry'urugo ari bwo byagiye bivamo bamwe kuba bahishira ihohoterwa ribakorerwa hanyuma ni byinshi hazamo no kuvuga nyine ngo kuba nyirandarwemeye kuba nyirandarwemeye ni cya gihe usanga urugo ukarushakamo ariko ugasangana irubi ariko ukaba utegetswe kurwemera ku ruhande rumwe hazagamo ikintu cyo kwihangana kuko urugo ntarwo ari paradizi uba ugiyemo ugomba kujya mu rugo uzi neza yuko hashobora kuzabamo ahamanuka n'ahazamuka ariko ku rundi ruhande ntabwo ari byo kuko nta ubusanga nyine ari ibintu byakagombye gukosoka nta mpamvu yo kwakira ibibi ngo tubiryamemo tubirambararemo tubyakire nk'aho ari byiza oya ibibi ntabwo bimenyerwa ibibi ntabwo bimenyerwa ubwo rero ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu nabwo hari ibyari byatangiye kugenda byigaragaza ariko mperuka minisiteri y'uburinganire n'ubwuzuzanye minisiteri y'umuryango yarabyamaganye aho umukobwa yajyaga gushyingirwa hakaza abantu ngo ba bride shower ugasanga ni abagore bafite ibikomere bababaye babitse inzika mu mitima yabo bakabwira umwana w'umukobwa ugiye gushyingirwa bati umugabo n'umwana wundi
kandi bakanamuritse
bati kandi ugomba kujya umwiha ukaba ukamwiha kugira ngo umwihe iminsi yose mbese muri make umubere nk'aho uyu mwicuruza aho kugira ngo hatazagira abicuruza bamugutwara nukwinshi ugasanga ariko nyine kubera ko hano dufite umuco wo kuganira umuco w'ibiganiro umuco w'abayobozi begera abaturage umuco w'abanyamakuru bavuga buri kintu usanga niyo hagiye kuza nka bene icyo kintu kije kuvanga tugira ukuntu tugikumira kubera kwa kuganira no kutabibika kutabihisha ubundi ni ukuvuga ngo muri za bride shower wasangaga habayeho kumva ko uko wubatse urugo ukarwubaka nabi ukarwubakana n'umuntu mubi cyangwa se nawe ubwawe ukarubamo mubi kuko byose birashoboka ari byo ugiye kuza kubwira umwana ngo urugo ngo rwo ruzaba rubi oya ibyo ni byo njye njya ndwanya nkavuga nti imibabaro ya buri muntu niye ku giti cye ntabwo dukwiriye kuyitransmeta
ubwo buringanire urumva rero ko byogorana mu gihe bakomeje kuvuga ngo izo nabayemo ndabibwira abandi cyangwa iki icyo ni ikindi kiganiro tukamenye kuzogaruka kugira ngo dushobore kuraba uko izo babwira bagiye kubaka nimba bibafasha kuko mu izo ngo zabo
turabyamagana kuko n'ubu ngubu mu kiganiro nkora cyitwa Magic Love cyangwa se urubyiruko ruribaza kuri Magic FM nkora ikiganiro nkabwira urubyiruko ngo ntabwo ukwiriye gutinya hanze angana ingo zabaye nabi muvuge ngo n'urwaye ruzaba rubi nitangira kurusenyera mu bitekerezo byawe ni nako n'abakobwa rero tubabwira tukababwira tuti urugo rwawe ruzaba rwiza wowe itonde urutegereze mu by'ukuri harimo ibibazo byinshi ariko urumva byose biva mu kuganira abantu bakagira ukuntu babyumvikanamo
igura koze cyane twese Jean Baptiste Kadzi
mirewe neza
twiriwe uherereye he
njye ndi Kigali Gikondo ndi mu Rwanda
nduga ku ijambo
atarajya kure banza umumbarize ngo numvuga iriho ubu bavuga ko umukobwa abakobwa bari abakera se yo hari ikintu yenda yo yayidekararaho
ngoma ku murongo Jerry
ndashari rwose
wumvise ako kabazo
banzukamo bari abakera niyongera hadusobanurireho gato ubwo babaga babivuga bashingiye ku kuvuga ko abakobwa bari abakera babaga bashingiye ku mikorere kwitabira umurimo kurinda ubusugi bwabo n'ibindi
birumvikana aho ngaho ni ukugendera ku busugi bwabo kuko nk'ubu umubare w'abantu wagenda bajya mu marogi utandukanye n'uwa kera niho bagendera bavuga bati ubungubu hariho kapasite y'abantu bari kwicuruza cyane kurusha kera
murakoze cyane nabumvise mwarangije kubaza
ntabwo ndara
ikomeza nta kibazo nyine ihuta
noneho
ubundi uburinganire cyangwa se sinzi ukuntu mu kirundi nabonye byanditse kuri Facebook, ubundi uburinganire buhera bwa mbere aho umugabo cyangwa se umuhungu yabonanye n'umukobwa bakabona kubyara. Ntabwo iryo jambo bavuze ngo umugabo umugore niwe abyara kurusha umugabo, n'uwo mugore atabonye umugabo ntabwo yabyara, ahubwo bose baruzuzanye, n'uwo uburinganire buhera aho ngaho. Bishatse kuvuga ngo rero hano mu Rwanda yenda mbona ko abagabo nibo bagerageza kwihangana kugira ngo ingo zubakike. Abagabo batihanganye ntabwo urugo rwakubakika rwose. Uko umugore ni wa wundi 90% umugore niwe arimo afata ingamba mu rugo, ariko umugabo akabireba kugira ngo akishe make ejo yenda niba afite na business aho. Niko kwihangana kw'abagabo.
Wowe urubatse urafise umugore urase madamu?
Yego ndabara umuseribateri.
Uracara umuseribateri?
Ariko nje ndareba kuko kenshi nkora ahantu nakira abantu batandukanye, ariko nkareba n'imihahire, nkareba uko biba bimeze, nkareba kwa muganga abana, nkabona ko abagabo nanjye ubungubu urugero ku mugore wanjye nzagerageza kwicisha bugufi kugira ngo urugo rwubake.
Urakoze Jean Baptiste.
Ibyo mubwiye wibiseka n'undi yabikubwiye kugira ngo urugo rwubake n'uko umugabo wakishije
make. Reka duhe Jerry akanya akwishure kumbure turanabwira ko n'ikibazo utashize, ko ngira ngo Jerry niyo mpamvu hari abakomeje gutinya ingo.
Arakoze cyane Jean Baptiste. Ntabwo muhakanya ko hatari ingo zirara zishya nk'uko n'uwo mugani ubivuga cyangwa se iyo mvugo ihari. Ntabwo mpakana ko hatari ingo zirara zishya biturutse no ku myumvire nyine y'abagore, urumvise kuko ntabwo ari abagore gusa bagize imyumvire itari yo ku bijyanye n'uburinganire n'abagabo. Ni uko ugasanga nk'umugabo aravuze ati niba hari igikenewe mu rugo umugore yamubwira ati kirakenewe, umugabo akamubwira ati gishake nawe twararinganije. Ahangaha rero ndagira ngo wenda nkosore Jean Baptiste uhita anashyiraho rwose imibare akanayivuga ngo ni 90%. Ntabwo nakwemeranya nawe keretse mpaye ubushakashatsi bwakozwe bwizewe. Sondaje murabizi ukuntu zikorwa n'ibyo ziba zigomba gukurikiza. Ahubwo wenda buriya twasaba ikigo cy'igihugu cyibarurisha mibare bakajya badukorera bene iyi mibare bakatubwira uko babona bihagaze mu mibanire y'Abanyarwanda. Ese abagore wumvise uburinganire gute? Ese abagore barimo guhohotera abagabo bangana bate ugereranyije n'abagabo barimo guhohotera abagore? Ariko sinabura kuvuga ko mu makuru tugenda tubona nk'umunyamakuru nk'umuntu ubamo buri munsi tubona ko abagore nibo bahohoterwa cyane. Ibyo ngibyo avuga ashobora kuba yarabibonye hamwe cyangwa habiri, ariko ntabwo byahita bikuraho ko umugore still cyangwa se umugore agikeneye agikeneye kwigizwa imbere cyane cyane mu bagore ba mikoro makeya, kuko nubwo tubona dufite hejuru mu nzego zo hejuru ukabona ko mu nteko ishinga amategeko dufite imibare ihagije mu bafata ibyemezo mu bameyas muri ba badamu baba abatekinisiye abadamu binjiye mu mirimo y'abagabo bikagaragara, ariko hasi turacyafite abagore bava guca inshuro bakabazwa imirimo yo mu rugo abagabo bigiriye mu tubari.
Hanyuma ngo
ntabwo twahita twemeza ko abagore abagabo bahohotewe n'abagore, ahubwo tuzasaba yuko inzego zibishinzwe zibigaragaza.
Nuko mu kurindira rero reka twakire na Richard ku ikaze.
Ego
uherereye nawe?
Yemereye ijumba i Burundi.
Haravugwa amakinga i Burundi.
Imani kiyo tukavura hazaza karagwa kenshi gusa mbwa umuntu manatangura yaguye
nduga kwijamba.
Ego yova tuku ngana abagabo n'abagore bazane ibyo shoboka urazi uya isoma bito shoboka bamaze kwati bajya bangane iya andi ashavuga ati ko tuzatungane rero tukawe n'itongo gisanga rero n'itongo umuryango rigeze mu nganye. Icyo gituma rero umwari umugore atongana ubona reka avuga ati abagabo ati nawe nyine barahohoterwa ati cyacyane abagabo bahita barahohoterwa nabo barahohoterwa wakubwira ku buryo bwinshi umugabo uhohotewe ntibyihonda ushobora kuba ati njyewe ko iyo umuntu yitabirije ngira ndabyihonze ugaca ubyiyerekera rero yego andi n'abagabo barahohoterwa kabisa.
Urakoze Richard Gahigo Jombor.
Ego
none Gajeri, ko abagabo bakomeje kuvuga ko iki kintu kibaba ko kiba ku bagabo bagenzi babo?
akomoje ku kintu kivuga kutorana no kugabana kwitongo. Icyo kinyirundi ndagifata neza kuko nigeze nyikurikiranye n'injyango menye uburinganire ukuntu babukurikiranwa mu bihugu bitandukanye, icyo nacyo nza kukigwaho. Ni ukuvuga ngo byose biva mu bushake bwa politiki biri mu gihugu runaka, hanyuma ugasanga wenda hamwe barabyemera ahandi babyemera, kuko kandi buri gihugu nyine muri suzerenite yacyo mu busugire bwacyo, muramba bari gukoresha indimi zindi, mu busugire bwacyo cyemerewe kugira ibyo cyemera cyangwa se ibi ngibi ntibikibyemere bitewe n'ukuntu amategeko yabo nyine akoze. Hano mu Rwanda rero ngo umugore agabana itongo niba ariko naryita, ni ukuvuga ngo ahabwa umunani iwabo hano byiremewe. Mu gihe wenda mu Burundi ho ngira ngo bitameze gutyo,
biranditse mu ibwirizwa nshingaga jeri.
Yego, biranditse mu ibwirizwa nshingiro, mu itegeko nshinga umugore n'umugabo cyangwa se umusore n'umukobwa bavuka mu muryango umwe bahabwa umunani ku mubyeyi, ku babyeyi babo. Nk'uko umukobwa mbese muri make ahabwa umunani wabo nk'uko n'umuhungu awuhabwa,
kandi bakanganya
rwose.
Nuko nasomye
wenda aho barushanwa kubera akihariko kabo ariko baranganya kimwe n'uko ibindi wenda Leta y'u Rwanda yabikoze. Ntabwo namenya cyane icyatumye babikora, ariko njye nakuze mbona nk'iyo umuryango waba utarabyaye umuhungu, ababyeyi bagapfa, abakobwa bajyaga gushaka ahandi, noneho umutungo we waba ukigarurirwa n'abandi bantu. Ibi ngibi ni ibintu byiza, njye mbona ko ari byiza, kuko ari uyu mukobwa ugiri ushyiriye umugabo we, ari n'uwo muhungu ushyiriye umugore we, bose bakeneye kuzubaka ingo zabo, kuba bagabana rero umutungo ababyeyi babo basize. Ndumva njyewe ari byo. Ahangaha niho tugarukira, cyangwa se njyewe uko ubwanjye ku bitekerezo byanjye, ko hano ndimo ndatanga ibitekerezo, ntabwo ntanga ibitekerezo by'undi uwo ari we wese cyangwa by'urwego, ntabwo ari urwego mpagarariye, ntabwo ari n'ibitekerezo byanjye bwite. Aha niho mvugira ko uburinganire na feminism byakagombye kuza byinjira cyane ku muco w'Abanyafurika, bikabanza kureba ibiburimo muco w'Abanyarwanda, tukabanza kureba ibiri mu muco w'Abanyarwanda cyangwa se no mu muco w'Abarundi, noneho bikubahirizwa tukareba ibyiza bihari tukabisigasira, ibibi birimo tukabikuramo, kugira ngo tutazisanga twarateje imbere bamwe abandi bagasanga basigara hasi.
Murakoze cyane Madame Jeri Itose na Habimana. Habimana ikaze.
Igihe cyose kibazo mbaza ku bijyanye
uri hehe kwanza?
Ni Branka ya
sabu uri Lilongwe muri Malawi.
Yeah.
Tuka ku ijambo.
Iki kibazo kijyanye n'ukuntu batutse by'uburinganire cyangwa ikundana imbere y'amategeko yo mu Burundi. Icyo kintu rero ukuntu ndabyumva hari ikintu umenga birumvikana ku ruhande rumwe, ariko hari ibindi nk'ingaruka byogira. Sinzi ko hatari ikintu byobangamira umuco w'ikirundi, kuko arashaka naho umuntu yorya imico y'ikirundi cyangwa akifashisha na bibiliya, ahantu umuntu yoba yarigeze abona yuko ubwo buringanira n'ubwoba bukomoka ntapfuze umusanga ari imico hanze y'abazungu iba ikiratwinjiramo ubuke buke, ugasanga igihugu gitaye umuco cyangwa gitayakaranga kubera izo mpamvu z'uburinganire cyangwa n'ibindi byose ibintu bituruka mu bintu by'abazungu.
Reka tura uti kandi mugabo usongora kugira ngo Jeri aronke umwanya wo kukwishura.
Ikibazo mfise ni kubera nk'ubu ntitwumva ivu rya Amerika, sinza kumva ibyo banyishuye kenshi mwaba muca dukora.
Guma ku murongo Jeri akwishure. Yego Jeri, akabazo kawe.
Arakoze cyane. Aravuga ko ibintu by'uburinganire biva mu mico y'abazungu, ngira ngo njyewe nagize amahirwe yo kurerwa na nyogokuruza, mbyara nyogokuru. Njye nagize amahirwe yo kurerwa na nyogokuruza wari waravutse mu cya 1900 n'indi misago ntibuka ari ingahe. Twagiye tuganira kenshi rero kuko yari umukecuru, urumva yari akuze, noneho akenshi na kenshi nkagenda mubaza ibibazo rimwe na rimwe urabizi kumwe abakecuru barondogora wisanga arimo no kukubarira inkuru n'izo utamubajije kuvuga rero yuko uburinganire ari ikintu kizanywe n'abazungu ni ukwibeshya cyane ahubwo ni ukuba tutazi amateka ya mbere yuko abo bazungu binjira mu Rwanda mbere yuko abazungu binjira mu Rwanda byari bimeze bityo urebye usanga nyine ibyandiko cyangwa se amateka yanditswe ari makeya kandi nayo wenda akandikwa n'abari n'ababaga bari kumwe n'abo bazungu none ugasanga amateka yacu dusa n'abatayazi ariko ntabwo nakwemeza yuko uburinganire buzanywe n'abazungu ahubwo njyewe uko mbibona cyangwa se uko nkurikiza uko umugore yari afashwe mbere yuko abantu badopta cyane iyo bibiliya yarakomojeho cyangwa se bayoboka cyane bibiliya umugore yari umuntu uhabwa agaciro ahubwo wenda aho abantu batangiriye kumva ko umugore azanye ibyaha mu isi umugore nahezwe umugore ariko nanone ikindi nasurinya cyangwa se nacaho akarongo nuko umugore nawe yabaga afite inyifato ituma akundwa
hanyuma
uko kurinda ubusugi uko kwigengesera uko kuba mu gikari uko kugira ikinyabupfura uko kuba umunyamutima uko kuba wa muntu bita nyine nyampinga wakira abantu baje bamugana akabafungurira ntabe yakubona inyagirwa ngo kingo asubize urugi ku muryango yumve kuta cyangwa se nuhagera hari inzoga ngo yo kunywa cyangwa se hari ikintu cyo kunywa ngo akureke wicirwe n'inyota aho ngaho uko kuntu yabaga ari umugore wakira abaje bamugana nabyo biri mu byamuheshaga kubahwa kurusha ahubwo uko byagenze nyuma y'uko abantu bayobotse amadini aza kuba
hanyuma Gazeli urumva ubwo buringanire ntaco bushobora kugawe kwica ku muco nyafurika
uburinganire ntacyo bwita ku muco nyafurika ariko hari icyo bita kurunga ukarenza kurunga ngo sinzi niba wenda banyumva bari bubyumve gushyiramo ibirungo mbese mu byo kurya wenda niba ari umunyu wongera mu byo kurya niba ari isukari se wongeramo ugashiduka washyizemo nyinshi ahangaha uburinganire abantu be kubufata nk'aho ari ikintu kije gutuma umugore noneho yumva bikiza byo byarabaye umugore arikukiye niko muvuga mu kirundi tukaya tubona abagore basinze ngo ni ku munsi w'abagore tukaya tubona abagore banze kongera gusubira mu gikoni ngo abagabo niba bari bo bateka uwo munsi ugasanga mbese bwa buringanire buze kuba ikintu cy'igikubitisho ku bagabo noneho n'abagabo nabo ugasanga baracyanze uyabye kugenda gutyo ahubwo uburinganire bube cya kintu koko kiza gutuma ya mibanire yabo myiza iba myiza cyane kurushaho
yego murakoze cyane Habimana nibaza ko hatomokewe ku tubazo twawe ariko unyarutsa kandi ntituza kugomana ku murongo uraza kuja kuri internet ucumvirize
yego sino bituburinganire akaba n'ikintu kurengerwa n'amategeko cyangwa kubahirizwa amategeko agateka kandi na muntu ibyo ni ibintu bibiri ni ukuvuga iyo uvuze ko hari uburinganire ni ukuvuga ko ibintu byose barangana nimba umwe yoteka uno munsi n'uwundi azotekeje urumva barangana mu bintu byose nakandi ukanirize uburinganire ntuzenya no kuza umugore nawe kurenganwa mudahatabaye uburinganire nibyo bishoboka ibyo nabyo
urakoze ugire umunsi mwiza ngaho muri Lilongwe muri Malawi yego Jerry akabazo ka Habimana kanyuma yego
nakumvise neza avuga ati umwe ateka uyu munsi ndateka ejo aho nyine niho tujya tugaruka tukavuga ngo ubu buringanire no gusubiza umugore agaciro ke bigende biba ariko bye gutandukira cyane umuco wa Kinyafurika iyo bitandukiriye cyane umuco wa Kinyafurika ni hahandi umugore n'umugabo bose bagenda noneho bagarukiye baje mu rubagarutse mu rugo ugasanga abana babuze kirere aho kugira ngo se tuvuge ngo buri wese ateka umwenda ateka ejo kuki tutavuga tuti buri wese yubahiriza inshingano ze niba koko umugabo ari we ufite ibyo bigango bibasha guhahira urugo aruhahire hanyuma umugore arusigaremo bitewe ariko n'ukuntu abana babo bameze kuko nabyo ntabwo ajya kubitegeka ingo zose ni ukuvuga ngo ahangaha hakagombye kurebwa buri rugo ukwarwo noneho ku kindi niba umugore ari we ufite akazi umugabo yemera gukora ya mirimo yose umugore yakoraga ariko hano turacyafite ingorane usanga umugore ari we ufite akazi akaba ari nawe ubazwa ko yatashashe akaba ari nawe ubazwa yuko amahesine yatumbitse mu mazi atavuyemo imyenda y'umugabo itameshwe itatewe ipasi kandi umugabo nta kazi afite umugabo yigiriye gukina biyari gukina igisoro umugabo yigiriye gukina ikarita urumva kubera ko yumva ari umugabo muri make umugore ntashomera buriya nubwo hari umugabo ugize kuvuga ngo wakorera amafaranga ngo umugore agasigara mu rugo ntacyo akora uzabyitegereza iyo umugore ari we ufite akazi aba afite akazi k'inkubwe ebyiri ni double ni ukuvuga ngo agira akazi ko hanze kinjiza amafaranga mu rugo akagira n'akazi ko kugenzura ibyo mu gikoni no mu gikari hose wa mugabo udafite akazi akirirwa aryamye yageza nimugoroba umugore agiye gutaha atingiye kunanura amaguru agasohoka nk'ugi ni bamwe ariko bataza kugira ngo ni bose agasohoka nk'ugiye gushaka akantu hanze akaza kugaruka saa sita y'ijoro uzakenera rero kuzinduka ajya gushakisha nanone ugasanga araye ijoro ategereje umuntu wari wiriwe mu buriri ndetse ibyo ngibyo ni ibiki ni ukuvuga ngo bizasaba yuko nyine abantu bumvikana kuri icyo kijyanye no gufatanya imirimo yo mu rugo urebye ntiwakiri icyuho aho usanga abagore barasanze abagabo mu mirimo yitwaga iy'abagabo ariko abagabo bakaba batiteguye gusanga abagore mu mirimo yitwaga iy'abagore kandi mu by'ukuri bose bayishobora kuko bose bafite amaboko
yego nuko rero Jerry mu munota umwe rero icyo twogumana kugira ngo ubwo buringanire n'agateka k'abapfasoni byubahirizwe bihabe ntihagire intambamyi bigira ku muco nyafurika muri rusange icyo ubwira abapfasoni n'igiki icyo ubwira abashingantahe n'igiki
icyo mbwira abapfasoni cyangwa se abagore mu kinyarwanda ni uko bitegereza cyane buri wese akamenya igikwiranye n'urugo rwe kuko ntabwo nzajya kwigana uko mukameya yambara bubu uko mukameya yambara ipantaro akajya mu kabari agafata rimwe cyangwa se wenda niyo kuvuga mukameya abantu batabyumva nabi
ntibavuga bagira ngo hari uri kuravuga
wa mugore ukora ubucuruzi nyambukiranya mipaka uko abigenza n'ukuntu ajya kuryoshya mu kabari runaka ka Kigali twe kugerageza gukopiya iby'abandi ugerageze kubaho uri wowe ndabwira abagore ubeho uri wowe umenye iki urugo rwawe rukeneye ukirushakire abagabo nabo nuko we kumva ko uvuye ku kazi feri ya mbere ugomba kuyifungira mu kabari ngo umugabo utashye kare ngo yitwa inganzwa ngo kandi abana bahari bakeneye gukoreshwa homework wa mugore wavuye ku kazi akajya kwiga akaba ari nawe saa tatu z'ijoro urimo kurwana no kureba ko kibuga niba kiza baby boy joy bakoze homework abantu bagerageze gufatanya inshingano uyu mugabo nava ku kazi nimugoroba wenda ntiyabura hanyura kuganira n'abandi bagabo ariko nyamuneka bagaruke mu ngo kuko uyu munsi turimo turabona cyane abana bananiranye ariko wajya gusesengura ingorane zirimo icyabiteye ugasanga byaratewe n'uko abagore benshi bagiye mu mirimo yo hanze ishakisha amafaranga abagabo ntibiteguye kugaruka mu gikari ngo bareberere b'abana abana bakarerwa n'abakozi abakozi bakabarera nabi abagabo cyane cyane bagaruke mu gikari
murakoze
kuganira n'abakenyezi babo hanyuma ingo zubakwe neza
murakoze cyane rwose madamu Jerry Mugwiza tukibutsa yuko urumenyesha makuru ukaba uri n'impirimbanyi kukunganisha fasi n'abashingantahe activiste feministe wakoze cyane kuri kino kiganiro Jerry twasaba kurondera uzo twita
murakoze cyane ndabashimiye nshimira n'abaduteze amatwi bose nimushaka nzaba mpari isaha rero
kandi ndakwifurize n'umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi kwa Mungu
murakoze cyane
ego
namwe turabifurije
murakoze cyane ndacara umwigeme mugabo ntacu niyo ndiko ndajugira umunsi mwiza uzogira umunsi mukuru mwiza
umunsi mukuru w'abagore n'abagore guhera ku myaka 18 kandi Diane ni nina hazwe ashobora kuba arengeje 18
narayirengeje urakoze cyane
ego
akoze na Fasil Gebe wegeranije amaje muhinga bw'ivyuma na engineer Nick bari kumwe je mwumva na Lidiane nahaze ndabasigiye kano karirimbo ndumukenyezi na karimbo ka Cynthia Iteka no murindi kazi arimbira mu gihugu ca Sweden.